radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakira be hedi be jamnyalle modo ngone alal bari noga e jana lewru october hitande 2025 usman nyal buru kabaruji do ajaratu tarawara to boggi jande to on kumbita de wede ko farne me mali teti talki kewdi ittugol yigaaje dokkadi hakkunde hitande 2009 e 2021 de dabere bamama do ndartude labinde golle ittugol yigaaje di alla ko bo jam fewde e chaadeere mataade do hokkugol essentiel ko farne ma o bame dabere ittugol police et militaire nabude fa njuttina golle mudon do bamako do e likkede leedi meden ni fanda mudon kade ko walta e sariya fu e jukkude mangal paden wadobe ko lab ko wadobe ko tanyi yodi woni sembe kabaruji di kikida ko bismillah mo hala studio tamani ko yata talkitem dere itobe yigaaje woni ko firtita le leydi meden di de dabre ministere humaninde yigaaje hollitande handen alal bari noga e jene lewru october ndu ana fa wi do labinde golle mudun e wi docteur Sidi Ba sebo hakkilo bangal hawal hunde dabre imagol mudun yo sembinde kebal yigaaje do yewtade sariyaaji hokkugol e daragol talki mudun na kanye wadde du fa wombe do sariya tan jukkina golleji mudun kede ko wi kan do faccitan Umar
cette décision peut
on doit nier fa boto sanne ko nayri bangal uytido no gulleji yigaaji wori leleedi ndi dañan ko uytile kebe leedi ndi do ka sa jewi so dum yihi dum wobbe yiki dum fa boto mali sanne no hani ewtrad no yigaaji mudun wori no mali hani hucinirde dum hore ko nayri bangal kebe do an hollitude mali an wonde bantude ndima ko mudun dum fa boto do hawaluji dido wori bangal jallini di dum fa boto ko nayri bangal ko leleedi ndi fu fati dum bonne ko lan do hokken kanya ko nandi mudun caggal mudu hono yimbeele faabo tobe kanya fa yotto yo joy en bawde an bay holad no leedi ndi wori idum way noddo do no yimbeele faabo tobe li nokko
lamu mali hokki talkuru societe zenda yuyang mininga sarla yamiror itta kange le nokku goto le cercle kangaba o kabar holitam aljumare nogay en ay lewru october ndu jurude direction nationale de la géologie et des mines de ng ema le ko joddi e batu kanankobe onoko ndu talkuru ana huba kilometreji kare temdere le kominingaji benkadi minija e kara e wide njem ko woni e le onoko ana buri ton ngaji chapande joy kange jom en kabode ana ngada hippongoji wattu fule wattu chakitidi di hakunde tonka yoru e motti julabe humenibe dawi jom en kabode ana kerto dum en wattu fu bama kake mupen e kubbo jan ana njottiro chaldi du dawbe yogabe fuburi rewbe be kombaki fewde o rafi denago humenibe dawi ana ngada no danko lamu o darano denago dawbe le onoko kede ko neddo neddo goto donno pinasi bido pati inde mudon hale ko wido faccita Umar Waygallo
ona en grand problème
mine yimbe no wombe do yordo miden jogi tidalla mawdo wattu joni fa kaake amen jotto yor urude motti dum wana ko yaafi fe wakkati fu gube joni kabordo no tirtobe dinan ko be kanya paloto ton pinasiji di be jaltina kaake ko be tawile hen fu be puyo dum fu be jeewa ko be dartata le hen ciagal mudu dudda tol hakkul yoro kanya atara de do nokkuli falkani renede mangal paden be kanya kani wadde ton imadraji kay ba dido dati yalla jamaade gollira no muyi
fewde e tiɗallaji mataɗi dow hokkugol kuɓɓo janɗo bamako ɗo fedde humaninde haɓude angaraji ɓami dabere talatare kañen ittude police et militaire haybude hokkugol moɗon le leydi meɗen ndi e wi communiqué o fanda moɗon yo sakkade caɗele gaɗoje e jukkugol mangal paɗen waɗoɓe golleji tanñiɗi ɗum waɗi caggal ko taykita mangal paɗen ana gondi e wadde golleji ɗi galda e sariya le station ngaji ɗi
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
koronika zoom sir handen ana fawi do kabar pompi sen wona sotobe essentiel horsbe sanne joni hisabe ti dallaji gondudi bangalla kubbo jan hono wori Umar Waygallo
homo fu e nyalande mudun arande sa yotti do station ngaji bumo ko kanye kedde galluji leedi meedi ndi atankam sottobe assansiji be kambe noddata jamarde wakkati fuf si inde de fuu be indirte e be ciure hedde e be bele yalla do sodde e juude mabbe nyaloma hande o dum woyel tigi sanne watto juno client ngab dum sodobe kany en jaati jaato sana belobe ko bi client wada fuu dum watta wakati client kany jaati no dirta patron kany ko nande mudu halna be halaji beldi yalla no heb assansi ko be jidi fuu du dum be ciorrete wana jom moto wana jom mobile yoga sodobe kany jam fa goddo yo jaati danya ko tobbibe yalla no keba litre ngaji ko kaja ko do lati fuu bingil adam latta chaahir dum tan woni ko nafata sebde wala fuu andudo ko jangore sini dum
en timiniran kabaruji di kabaruji haro chaldi rewbe mali egla dam jaltinama don kebata yaade kan feminine maroc 2026 tagal ko be kawno leedi cap vera bigot e kowal no match wirfitagol don pide wirfitagol do bamako do ben en kanyandu tapibe bingaji nay e didi don wona holla wiide rewbe mali be kebata hawrde e o gupo ngarowa sakirab do kadude kabaru e fulfulde e ngaram bismen do jon imirana kilu mag e francin kore
Kura ruz anafabo yimbe tampube le nokkuje haboji tungoni e kanyanuguji bon kura ruz ana leelidi meden di ko buri dubi temdre e chapande jeegon ana darani hore mudum wala e dow laamu wala du e dow nasson zini e le nokkuje meden de kura ruz golla mudum be fu yobbi leni mali goldirobe ngam alla e be pabondira du e dow faaba muya bingu adamaako e le wattuji di fuf
sakira ben jottike joni yewtere yontrende yono handena ko kanten hala mudun e ngaran keddon do joni do ko min e Umar Waygalo men kebini on
malido tiid Allahji assansi dum latiki sababu so golleji kewdi dari leleedi meedin di le on do wattu fu malin ko ben gonde wadde imadaraji ko nayri bangal faabi dirade e munyal kanya fa yotto feccude assansi ji hakkude mudun yen bamako fa jottida kuccala kanye segu hum fu no wonde wadde no wayi fu yella no wowono o do golle wuri
taji ko gelayi
tiid Allah ko bojan wadde ni chadele golleji de fu miden darte e lam o bede tinnar fa han dum tiid Allah mawdo non gotel ko jimi hakkilan wadde yobantude nego so a wallondirgol dum boka bibbe mali
enen diga soro wule
sono dido tidalaji matam wajib sina jamarde fokkindire juude non tan watta so dum hebene jogolo non kanko andan do kabar na akuno dirtet yakuba dogoni o hollitir wiite
sini tidala wari na wadda chadel hakkunde himbe metallaji integite yide le jonte jabbide en video ngaji and gondono yila do bembe andade limude en jemalin ko an mballandira hakkundede essence eden wa ittude metal yonki waddude yurmende e ballondiran
mali yo leedi assansi wala e mudun assansi di fu tiagal leedi di ittete so wadde le nokko o dido tiida la jana wondi e matere ko nayri bangal kebe sanne dum latik sababu du so mobilaji kewdi dari leedi meedin di golleji kewdi du jaari tiagal modibo mawo makalu andan do kabaru kebe
des hydrocarbures
essence ana nawtere e golleji fu le temdere chapantati e joyi ko waddete ya wara kura nyamdu cellal denagu na fawi do majjun le mili won dabre ci gouvernement o bame kanon sini ko hejeta waddaka tidan himbe sabu kebata ko kasintini ko ay hejidi dum ben
on equilibre
fa jamarnde bida yurmindirade wajib laamo fieddo hen dabreji ko nayri bangal rende no essence di kani wardude nokko wakati fu du halde yimbe lebe halde huminibe kabaru kebe kanya fa yotto yo ngad dob assansi di leedindi non kanko no dite docteur Ahmadou Touré andal do kabaru ndena ko kanya fa yotto yo kaldal e kawral hollitiri wiide
l'etape ajouter
lam on han beedude tiagal yubingol golleji hakkunde ministere ngaji fedde daratonde ko yaawi dartude ko waawi resede ndena gu darane dabire jidu pie fa kura ngaji kibeteedi nange ba nawtirede le o wattu titalla
entente de crise
micitede wiide kanko premier ministre leedi meedindi general de division Abdoulaye Maïga wakkande mo yidno e waddob assansi di leedindi o yibe jojina hakkilaji muuden be biitan tekkinde kumul ko nayri bangal no mobilaji gaddoji assansi di leedindi kani reeni reete yalla jamaare de do berde muudan uuba ko nayri bangal golleji kebe do fuddita